Nimetoka kwetu Zanzibar, nimefika Tanga. Mekuta warembo si haba wanaojitanda. Kuna wazigua wa bonde mixa wa manga. Wadigo na wasamba. Kizabinda ni ma. Kizabinda kazi. Kizabinda ni ma. Kizabinda kazi.
Shingonde, mama, darure, shingonde, sura, darure, shingonde. tamu he, naona tamu ho. Kusukuma bembea,
naona tamu.
Kusukuma bembea,
naona tamu.
Kusukuma bembea,
naona tamu.
Tamu na tamu,
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 naona tamu.
Dada nataka kulewa,
njo ulewe, na ukisha lewa, kuyumba utayumba wewe.
Dada nataka kulewa,
njo ulewe, na ukisha lewa, kuyumba utayumba wewe.
Nataka donoa,
aya donoa,
nataka chukua,
aya chukua.
Beats by Katy Perry.